Relax the music.
Hata ukinisema sana
sina habari,
nachofanya ni kuchana
sina habari.
Tazama ninavyofanya vingi tu wanahanya, hivi ndo nakuchana sina habari. Nishe zangu solo tangu jana na waza tomorrow. Mido kinywa rap so colo, sina beef na mabisholo. Mimi legend kama Zoro, wapinzani wa kodoro. Nakula ujana misili ugoro, na washika wote siyo damba kamoro. O mtoto wa mama hukumina tisha kama Osama. Sia sasa bongo ni wizi, mchezo mchafo misi na chama.
Never never, never never, never never, hatuna shida na wewe.
Relax the music.